MachimSafi.com.
Nani kaleta ukamanda, nami na kwangu kushuka kupanda, kwa shida zangu sinkajenga kibanda, kwa nguvu zangu vipi nkose matunda, kwenye shamba langu hivi unajua nilivyopata tabu foi, mbele usumbua kati nyuma beja zika, hivi unajua unde bandika kisia, kwa kujishia wakati tu mapenzi kipai, nami na moyo na wanyuma. Vipi kwangu kipolo nyinyama choma, na kila siku tumolo na loi nauma, sipendwi kosa kasolo atala sijaona, labda kapata mwengine ndo anasumbua, makama na mimi pengine ningejifua, mapema na penzi kivuli la nisumbua, naona sipendwi pengine najisumbuu. Asa vipi kila siku mimi tu na nimekosa nini u, nini misiza nina mapenzi sitama nini acheni na maisha yangu ma, o jama nini acheni na maisha yangu.
Aya unilisha univish,
niashegi na maisha yangu,
na wala unibabaish,
niashegi na maisha yangu,
na nipandishe vilis,
niashegi na maisha yangu,
nitaua mtu nipate kes,
niashegi na maisha yangu.
Aya unilisha univish,
niashegi na maisha yangu,
na wala unibabaish,
yashiki na maisha yangu,
msinipandishe bilisi,
yashiki na maisha yangu,
nitaua mtu nipate kesi,
yashiki na maisha yangu.
Ibrahim Ajib 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 make a makers again. Waso Wiso Izo wote ni upendwa talipo niona kapatara, utundu chumba ni milele mwenye furaha. Yani mwandazisha beba ni fenanja, mana kupenda kazi na wewe ndo unanifa. Asani kumbate asani wa moyo wangu, mastini kande kande mabega ni kwangu, ata kwenye joto mipepe mke wangu, yani nishike shike tu mwili ni mwangu, bado sija papole na kazi nao, itena visula misina bifu nao, na kama chakula mbona nakula nao. Yani kudula ya mola mina wao, eti meja na pawa, sijui kwa nini chula wanapagawa, viuno chumbani mitabaki kinala, sio ni pembeni na gonga ndoma na chula majaki katika nalia mshati. Asa vipi kila siku mimi tu na nimekosa nini u, nini misiza nina mapenzi sitama nini acheni na maisha yangu ma, o jama nini acheni na maisha yangu.
Aya unilisha univish,
niashegi na maisha yangu,
na wala unibabaish,
niashegi na maisha yangu,
na nipandishe bilisi,
niashegi na maisha yangu,
nitaua mtu nipate kesi,
niashegi na maisha yangu.
Aya unilisha univish,
niashegi na maisha yangu,
na wala unibabaish,
niashegi na maisha yangu,
sinipandishe bilisi,
niashegi na maisha yangu,
nitaua mtu nipate kesi,
niashegi na maisha yangu.
French are too easy.
Goa Sound.